kun radio sagale americati radio sagale america witata qabaga jimaatat galgala kessa sala ma walakka jil qabaga sasarit meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal qaba ጌፈቶ ተከኝ ይያለተሙ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ማርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከስመስ ፌስቡክ ኢንስታግራም ተከኝ ዱፋጅር ተመርቲኑ ነጎሚን ከኝ በከወንጅ ተንቲ ስናደቀ በከሞልተን ከሚሳ ኤብለኩደሽን በረኩመለማፍ ዲግደሚ ቶኮ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ኤብለቶር በበረኩመለማፍ ኩደሰዲ ከሱሜስታን ከስተን ራኒ ነሞዳን ዲቲ ነመቶኮ ሶፍ ብራንቀበ ሜኑም ቶፋ በክሲሱ
አከም ጀቱላጌጠቱ ሳ ራዲዮ ሰግኔ አሜሪካ በፍቃዱ ሞሮዳን ጀዳማ
በፈቃዱ ጋዜጣ ኢሳዱራን ሙጠኖ ሄዱ ቀቡ ፊያካው ጀታ አራትን ትደበለመ መቃቢዮ ያፋኖ ሮሞቲቭ መቃደግ ፈቶ ተከኛቲን በገነጋን ዱፍተን ጀደ በፈቃዱ
ትንሌ በገነጋን አና ይግደኒ
ሃየ ደግ ፈቶ ተከኛ ጉያን ጎቶን ሮሞ ገሞጂ ሶማሊያ ሽኒጋ ከሰት በከተኩት ትወረ ይገመን ኤብል ኩደሸን አረያደ ተሜውለ ኦሮሚያ ከሰት ለኮብስ ለሞተ ኩበ ኮቪድ ኩደሰገሊን ቀበመኒፍ ዱአኒ ደበላ ከጅሩ ተው ታናው ገናን ቢሮ ፈያቤክ ሰንጅሩ ጀርመን ኢመበቀቶ ተፈረርካ ዱኛ አይኦኤም ከነን ባቲሌፍ የመን ከሰት ለንቀመኒ ግድራሃማ ከሰቱራን ጉዳንቶን ለሚወን ኢትዮጵያ ድበተኮፍ ጃተን ከለይሰ ጠያራን ቢየት ዴብ ሰመንጀራ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጥሙረ ሰገንታ ከኛትን ወሊንቱራጅን ደግፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሰራ ብራናይሉ ተምሳሰ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስቱ ሞትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረቱጁ ቤተን ሲንደበርስ
ወከሞልተን ኡዱን ገልገለ ከናፍ ቀምኩ ነው ሞቱማን መስሪ ገምታ አፍሪካ ስተለም ይወና አፍሪካ ከበጃ ስተ አመንታ ከንቀባን ሚኒስትሪን እማ አላፍ አምባሳደሩና አፍሪካ በክስሱን ሳኒ እትሰመጅራ እማ ለጋ አፍሪካ እማ አረባ ጎቹንልይ ዋንንታኔ ደጀቹን አንዱ ቢማ ሚኒስትሪቻ በክስሰኒሩ ይዳለ ገበያላልጅሴ ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ከሰት ከገጀ ፈሜ መሪን ቢዮ ተሰደኒ ቡአቱን አርገምሲስን ጥሙረሙ ፍሰበባን ቢዮ ተገረገዲ ለፈለጊሱን እትያ ኡራጅረንተኡ ሚኒስቴሩን እማ አላ ከንሁምነ ኢትሳፍ ቢሻኒ ኢትዮጵያ ፍንፍኔት ከናርገማን አምባሳደሩ ተቢዮቲ አፍሪካ ፍብሱሳኒ ዱቢማ ሚኒስትሪ እማ አላ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እብሰኒ ድራን ዱቢማን ኩና ከጀጠኒት ኢትዮጵያን ገረቲንሻሳት ከን ኢማልቴ ፊደለ ገበያላልጅሴ መሪ ቢዮን ሰደንገጌሰን ተኩ ማሀፉር አፍሪካን ረኩ አፍሪካ አፍሪካ ዱማን ሂኩን ደንደአማ አብዲ ጀዱንትሬ ሀተው መሌ ቃመ ከብሮዳን እማ አፍሪካ ከን አፍሪካ ከሳባሱ ጅድሰኒን ሳፍሪካስ አከምልኮፍን ኢባ ከንጎ እትሬ ጀቹሳኒ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሁበቺ ሰኔሩ አምባሳደር ጅከለጥዳን መቃዳው ባታንስ ኢፍሰከነንራ ከናፍ አደድሩማ አንከልት ጋፈተሙ ሞቱማ መስሪተው ትልማሙን ንደንደአማ ጀደመለስካቸውማ ትንፍኔራ ኤብለ ኩዳላማ ሎልቶን ኤርትራ ወለከይ ሰማጋላ አድዋ ከይሰተለላ ነይ ገምነራ ወቹን ዮጥቃት ነሞተ ሰዲያጄሰኒ ከነን ኩደ ሰገልታ አንራን ሚጣገው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ምርከነይሱ ከደንደው ተው በክሲሴ ከነን ጃነርከን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይፈከይ ማንት ሎልቶን ኤርትራ ማጋለቲ ናኖ ትግራይ ከነ ከይሰደርባ ኡቱ ጅረኒ ኡመተ ዳንዲ ናኖ ጉፈተቶ ቢሲትረን ረጥ አከተሳዱ ካሱ ጀልቀበን ጀደን ሀሌላ ፌራን አላ አምስ ሲቪሎተ ትግራይ ከይሰረት ሎልቶን ኤርትራ ራወተን ጀደሜ ጅራ ቤካ ሲቪሎ ተረታሌ ለራወቹን ሴረሰደርካ ዱኛን ኦርካዳ ከናፍጣበቹ ቀበጀዱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢታንቱ ዳይሬክተር ናኖ ጋምፋ አፍሪካ አፍሪካ ባፍ ግሬት ሌክስ ከታን ሳራ ጃክሰን በላ አማፍ ከብሮ አከሱመስ የከወራናፍ ተሪሞ የከፈረነሞማ ወልት ቡንስ ትግራይ ኬስ ጅሩን ራወተማጅን ሰደርካ ዱኛ ተከቆራተ ሙጋፈነ ጀራን ሚኒስቴር ሮዴፈኖ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሎልቶን ኤርትራ ትግራይ ኬስ ጅራቹ ኢሱሳኒ ኢቱን ቱቂን ሎልቶን ኤርትራ ሲቪሎ ተነጀሰን ጀቹዳን ሃላን ኩርና ወንደር በኒፍ ሉለይሮ ኤራፍ ረደደዱን ኢትዮጵያ ወሊን ቱረከሰት ማልነጥ ብዴዳን ሎልቶተ ኤርትራቲን አጀቻን ሲቪሎ ተረትራውን ጀቹዳን ኤርጋ በረ ፈማን ሮይተርስፍ ኤርገኒን በክሲሰኒሩ ጅሌ አዳቶ ኩማ ሞቱ ሞታ ዴቪድ ሺረር ደለጋ ሰደርካ ኦላና ከን ሱዳን ክባከሳ አከዲሰን በክሲሰኒ አዱኛራ ቢኤኛ ሁንዶፍት ቱሪስቲ ከን ሀወቱፍ ድነግደሽ ከን ጉድሱ ቦባአፍ አልቡዳን በዳሉፍ ቢየረንዴት ቀብደተ ኡሼ ከን አማናንተ ኡበክሲሰን ኩንተኡ ከደንደው መላመልቱማ ጠበም ሲሰሜ ሞቱማን ኢፋፍ በናታ የሁንዴ ፈሚቆፋ ጀረን Sudan ke bawaga kurnafa Sudan jala wala bumma shelabsit adolesa 11 kabaji wali galte nagenya barakumala maf 18 boda motumman jomsa hundaye barakumala maf digdam wali galte lola abin satol fame Shirar Associated Press ifakka ibsanit tiyeron kun yero biyettin filandu ratti fulle fachun motumma 11 qabuf ummanni filate qabatuda jedan kadagajirtan radio sagale america sagantafan romote Ministerin imala United States Anthony Blinken kamisaharra utum beksifamin Kabulin dawwachudan biyisani loltot Afghanistan ke sathavan gamasi kabasto ta ushef Afghanistanif garu chichak abdu kanittifufto ta u oggano ta Afghanistanif ibsaniru akkatan michumma jijjira majira garu michumman cime hafajechun Blinken enna president Ashraf Ghanif angawo ta bro walin wulargan dubbatani jiran Dawanan sani kat agam, erga President in United States Joe Biden lontonna Amerika wagga kanaf nubana kuratoko Afghanistan ke sabaw sani lapsani huya toko boda. Murtichani kabajna, wandru sakin nilufis sirri sajir rajar anganin. Angawan gamis ministry imma ala tuto dufib sakin nanin, Amerikan kabinya waran Afghanistan ke saak abachu batu siyadur ak abu malu kaminu dur abbachuf dendetik abdijar an. Blinken, embassy Amerika tergamut an irrahiddu lultota United States warin dubbatani barakumara mafkur atokko inna umnon Amerika gamasit bubbani kabe taktafi waran nigur if galate fataniru. Isinif presidentin isinduraturan waggota digdammandar bankesa huji ajaib sisa hujjettan jachun Blinken gani galate fataniru. White House diplomato ta Russia kudan biya bawusani tuke ugurahara Russia rakan kauta ulab sejra. Tarkamfi wankunis jiddusenin safilano presidentumma waggadarbe akasumas marsariti wan abolimo tumma United States chapsani senu isajar uf debi kenuf jecha. Udunam mafkam kanu.
Kadagaji tanas Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta fanu lomoti. Guyyaan gooton Oromoo gammoojjii Somaaliyaa Shinnigaa keessatti bakka tokkotti itti wareegaman ebilli 15 arraa yaadatame oole. Waggaa 41 arraa jilli hoggansa adda bilisummaa Oromoo durataa dhaabichaa dabalatee namoonni 11 bakka tokkotti kan itti wareegaman guyyaan kun. Sanaa booda abaa'oon guyyaan kun akka guyyaa goototaa ta'ee yaadatamuuf murteessee waggaa waggaan yaadataa jiraa jiran Hayyuu Dureen Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa. Saahidaan Xoosuu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyaan gootota Oromoo waggaa 41 har'a uummata Oromoo biratti biyya keessaaf alatti yaadatame oolusaa kan dubbatan Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti ebilli 15 yaadatame oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii.
Guyyaan gootota kuni sababa wareegamtoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaata. Adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf yookiin kaan ofitti qabachuuf kaan immoo ajjeesuudhaa fi shiftoonni Somaaliyaa Shinigaatti eebba guyyaa kana guyyaa 15 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii ajjeesuuf turani hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef jigu jira. Warra bilisummaaf qabsaa'uudhaa Somaaliyaa deemaa jirra kana yennaan egaa dababawudinnaan bakka tokkotti isaan rashanamii.
Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idhaa akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee isaan qaban maal ture?
Isaan kuni dura taa'a adda bilisummaa Oromoo jaalle Magarsaa Barii Ittaanaasaa Kature jaalle Gadaa Gammadaa. Yookaan Damisee Tacaanee akkasumas immoo miseensa kumiisabaa Kature Abboomaa Mitukkuu Gazuu Bantii Falmataa yookaan Caccabsaa ka jedhamu Faafam Dooyyoo Irraanaa Qacalee Marii Galaan Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan ajjeefamanii. Sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaa isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoof jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhani guutummaa akka kana dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u ka irratti dagaagaa dhufedha. Dabsummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan ergasii immoo egaa wareegama seenaa qabeessa hedduu ta'ee jira kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa tadetaritoko katsumatimo gotota bifatetati worega munda tinkabanyufi sergammo ditanga buma oromia ketsi galdate dogagota kanan manifi mato romo nigga demokrasi da katsaw kana hunda yerot kabajamu oromo hunti fitifudate guya gotota oromia ditale kabajamachu
akka adablisuma oromot guyan kun hala garagaratin kabajamatu iraje chunis oboda odipsaniro
kandelus mauromotti kanandra fa yarmia dan kajiru oranibus mauromo yarmia satikpat buya kana yadno gosota gochale adda walalo jabno taba farsu kasmasmo sena sani bolya dechisu afi ake kasani tin kufani tolimo bakka osongahin akka karatinafne wada wali senuka bifajar meadan bifatada taba jamaature jar meadani gachimo biyake satirat dati targokoni tartudan fi jar meadan kabajutu surani amma da covid tufeti ga kan gartugartudan bakkajurutti fageenya ta ekate halammo wali gana halajiru kana lalata kabaja akasmat kabaja majira romiafi ala dalati mo kopya tata opefane halajiru wali sudani fi kuangar hundrati kopya sudan akasitti kabaja majira
yero guyan gosta kun kabajam dalonni hata kayuetti gotorni kales wore ga maqali kafalan gala godatani tokumma isani akajabi fatanif agarsistu guddada jiran hydrin adabul suma romo
sena kabe saja wakatti sa wore ga mani romoni sena ke satti ka sedni gabruma oromo addababase lagan gosan bakadalosan akasitti kunchinsani saatu kan kan wadirti kakase sakana oromo wadan kode bisud afi tortadda tipin mabaha akature ammalde yosuni tattafata makajiru kunize kamara ichula atauti man oromo kana chapsuda nikuni bifa ware gamari fi walpuratti kufuta ansena kabesa akasitti tokuma oromo atta kambani bawus akandendenye kamiskane isada hatau ti sanagura machaktu lama senan indiram patwechuda era arsi kesati tapo tolda machaktu lama walgahe bakka tokkoti sanga kalutan islam kristana wakumzedin walin kalenya chudan tokuman oromo akadani babani kagyeroti dina fitsirafis mikali isada ichuda bergbeo algo kudanela demo bisaddadati bitaba guma wakota kurani ol yakana kesa bisacena kabeza sika kesa hala ke robisma oromoti oromia tin tema matre kesa ti bisa wal pakata ngatu ani sato jarnya dan mana banno sa kesa kasmasimo bitaba guma karara tipahu dan tan kefi mesha gutta sedna oyani kapetsuda fil wali mirkane sani juru echura ni kun hun tatata dinda dan kode kapitte chapsu kode hunka durata patame chapsuda hatle hatol kamete de ma takusati der bagge tipi alo amma mo bisa enyunu ajaib su sudan birke manamati wala kuma romiati bisa kanana gasti sagrani kana jere sata kajeman shakki kokofi mami sokolle inkam
gosatni rosan dirqama fudatani ososochu ajrani gammoji somalia kesetti hidattota biyettin amantaadan addan qodamani gergar basu sochi taisa medduudan amantaaf lagni gergarnum basu oromma kenyan wolfana dumnan bakkatokot waregaman kanjidan hydrin adablusuma oromo harras dergegesi oromo kayoetti abbornisa waregaman tokumatik suqabajechun amaniro gabas radio sagale amerikatif tsahaydamto finfinira
jarmian imma bakatto tayd la dunya IOM kanem batile yemen ke satdan qamani gidrama ke saturan godanton lemiwon ethiopia dibatokof jatam kale sat ayaran eden ra grafin finnet tide bifa manjela gaba sali sashilan jene barargite befakadu morodatu diesa
akka gaba sin abanni adunya imma godantota ratto jatu IOM jetetti namon nikun kan biyetti deviani Erga bidruun warra seeraan ala godaantota gaddabarsanii tokko namoota 60 fe'ee Yaman irraa gara gaanfa Afrikaatti deemaa jiru galaana keessatti gara galuudhaan daa'imman dabalatee lubbuu namoota 42 galaafatee booda. Biyyoottan gaanfa Afrikaa kan akka Somaaliyaatii fi Itoophiyaa irraa rakkina adda addaa baqachuudhaan namoonni 1000 lakkaa'amu imala lubbuu isaaniitiif sodaachisaa ta'e keessa karaa Yemeniin qaxxaamuranii gara biyyoota akka Saudi Arabiyaa fa'a deemuu yaalu. Garuu akka dubbihimtuun IOM Angela Wells jedhanitti godaantonni hedduun rakkoo Yemen keessa jirurraa kan ka'e daangaa ce'uu dadhabanii kiyyoo rakkisaa keessa lixuudhaan Yemen keessatti dararamaa jiru. Akka Angela Wells dabalanii jedhanitti yeroo ammaa baqattoonni Itoophiyaa 32 ol ta'an Yemen keessatti rakkachaa jiru.
Many of them are in precarious situations, sleeping rough without shelter or access to any services.
Godaantonni yookaan baqattoonni hedduun bakka bulan dabalatee waan jireenyaaf isaan barbaachisu dhabuudhaan haala sodaachisaa ta'e keessatti argamu. Akkuma kanaan kaan mana hidhaa keessa kaan immoo namootan seeraan ala baqattoota daddabarsan qabamanii yookaan ugguramanii jiru. Baqattoonni hedduun filannoo biraa waan dhabaniif warra seeraan ala namoota daddabarsaniif qarshii baay'ee kennanii biyyatti deebi'uu yaalu. Harki caalaan garuu milkaa'uu hin danda'an. Qarshii isaaniifis biyya isaaniitiifis ittuu hin ta'in galaana keessatti hafu jedhan Angela Wells. Baatii caamsaa 2020 keessa godaantonni yookiin baqattoonni 11 ol ta'an haala bala-qabeessa keessa gara gaanfa Afrikaatti deebi'uu isaanii kan himan dubbihimtuun IOM baatii onkoloolessaa irraa jalqabee godaantota yookaan baqattoota gargaarsa dhaabichaa barbaadan 6,000 galmeessuudhaan biyyatti deebi'uudhaaf yaalamaa jira jechuudhaan ibsan Angela Wells. Namoottan fedhii isaaniitiin biyyatti deebi'an gargaaruudhaaf mootummaan biyyoottan godaantota kanaas akka gargaarsaa fi fedhii agarsiisan IOM waamicha dhiyeessaa jiraachuunsaas dubbatameera.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya duratti gisti gammee waan sin beeksistuu qabdi.
Qophiin labataa sagantaa haaraa torbanitti gaaf tokko raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee isinii dhiyaatu. Qophiin kun dhimmoota dargaggootaa warra fuullee akkasumas qondaala fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Galatoomii tigisti qophiin labataa egaa boor jalqabaa dhaggeeffachuun dagatina. Oromiyaa keessatti lakkoobsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii dabalaa kan jiru ta'uu itti aanaa hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa ibsanii jiru. Mallattoon dhukkubicha agarsiisaa ture jijjiiramuun immoo dhukkuboota biraarraa adda baasuuf iyyuu daran rakkoo uumuusaa kan dubbatan obbo Darajjeen haala yeroo ammaa lakkoofsaan ennaa ibsan akkana jedhu jaallalleetu dubbise.
Amma gabaa kaleessaatti namoota 32,000 615 Oromiyaatti kan qabamee jiru. Kana keessaa immoo namoota gara 372 kan jiru. Akka biyyaatti namoota 232 akka biyyaatti kan jiru baay'inni isaa jirbillee taa'ee kan keenya jechuudha. Baay'inaan namoota dhibee kanaan qabaman kan hin agarsiisu. Kana keessaa yoo ta'ullee torbaleeta torban kana haala duraan dabalataa dhufeera. Keessumaa ji'a duraan kanaa irraa kaasee garmalee keezii kun dabalaa kan dhibeera kan nutti agarsiisu jechuudha. Keezii ammayyaa kaleessaa kan hin ilaallu kan torbaleeta torban irraa torbee darbee kan torbantii ji'aan dabalee jira. Kan torban lamaan darbanii irra immoo fudhannee ilaalle gara torbantii tokkoon sagaliin dabalee jira jechuudha. Haalli itti dhibee kun dabalaa jiru guddaa jechuudha. Namooti duwwaanis akkasumas kan torbee kana gara torbantii sagaliin dabalee jiraan kan torban lamaan darbanii kan gara torbantii dabalaa jira jechuudha. Kanaafuu haalli tokkoon dhibee kana Oromiyaa keessatti akkuma biyyaatti garmalee sadarkaa keessaarra gahee jira garmalee babal'ataa jira jechuudha.
Sababiin babal'achuusaa maal jettanii yaaddu?
రోజుల కదా నమోటి దిగేసిన ఆరాటంటే నమోటి దగ్గరలో కూడా బాగా గుర్తుకొచ్చురా తర్వాత మొక్కరాటుకేమి నమోటి వివేకానంకరమని వీరికి అలా గలాపురం మళ్ళీ వచ్చేసి గరజల కదా గలాపురం వచ్చిరాజలని వీరికి అలా చేస్తే గరకొరది తదితరదీలని మళ్ళీ ఒక మళ్ళీ గావాంకురని కొన్ని ఎరో అవాటగలవని వివేక కూడా కల్లించి చేసి ఆ శవన్ ఒక దాని క్వశ్చన్ మళ్ళీ తెచ్చిన అంటే ఒక కదితుంది
keessaa akka magaalaaleetti isa ta'u akka godinaatti eessatti daranii warri dhukkuba kanaan qabaman baay'ee.
Hawaasa Arsii Jimmaa magaalota naannoo Finfinnee jiran kana keessatti kan baay'ee.
Akka dhaga'amutti amma dhukkubi COVID-19 dabalaa dhufeeyyuu ogeessota fayyaayyuu hamma miidhuu ga'ee jedhama inni kun hin mul'ata Oromiyaa keessa. Maaskii wanta akkas akkasii kun jira uummataaf ga'aadha. Kanaan qabamee dhufu kun mallattoo isaanii duraan agarsiisaa turanii fi inni amma adda addummaa qabamoo sanuu.
Adda addummaa guddaa qaba jaallatamu namni yeroo ammaa kana dhibeewwan biraarraa dhibee kan adda baasuun sadarkaa rakkoo ta'aa jiru jechuudha. Mallattoon isaa kan jijjiiramu argina. Yeroo duraanii namootni qabaman koomtoo keessa dhufanii dhanna gubaa dhanna irraa kana dabarsuu ture yeroo ammaa kana garaa kaasaa dabalatee mallattoo biraan beekamu illee gadi safalaa dhufeera jechuudha.
Obbo Darajjee talaaliin COVID ittisu Finfinnee galeera namootaafis kennamaa jira attam Oromiyaa qaqqabeera.
Yoo qaqqabee jira dursa talaalliin inni dhufe midhaan jireenya lama rakkoo biyyaatti biyyoota tajaajila dhibee kennanis haa ta'u yaa'ii dhibee kana hojjetanii namoota kana hojjiniin saaxilame waan ta'aniif hojjetan dura akka kennamudha isaan ta'e tajaajila miriidhaan waggaa 60 ol kan ta'an dhibeewwan biyyoota kan akka dhiibbaa dhiigaa dhibee sukkaaraa. Kaanserii kanneen kana fakkaatan namooti qaban tajaajila kana akka isaan dursa argatanidha kan murtaa'e haala kanaan akka naannoo keenyaatti ogeessa gara 1448 kan tajaajila argateeraanii namoota biraa wajjiniin yeroo shilliiritti hedduu qabaniiti gara 1010 kan ta'u argatanii jiru jechuudha akka walii galaatti naannoo 1518 kan ta'u akka naannoo keenyaatti tajaajilli kun akka argatan ta'ee jira jechuudha.
Egaa kana dura dhaabbachuudhaaf furmaanni maali jedha waajjirri keessa?
Sekkarri fayyaa akka walii galaatti biiroo kaasanii gadiitti carraa argamuun hubannoo waasaa uumuudhaaf hojii guddaa hojjetaa ture gadhugaa dubbachuuf ogeessi keenyaan bakka illee lubbuudhaaf itti tajaajila kennaa jira. Kan irra darbe hojjetoota keenshinii manaa mana deemuudhaan hubannoo eeguudhaaf hojii guddaan hojjetamaa ture. Haa ta'u malee namni akkuma jiruutti garee waltajjii adda addaa dhaabbii amantaa adda addaa hidhaa isaa ta'e gaazee adda addaa akkuma jiruutti namni deemee dhaqaa jira jira. Keessumaa dhaabbileen ayam aduk dia panas punya ni, mami kadang macam tu ni kejadian ni, mami kejadian ni, kerana tu sekarang kita tak tunggu kita panjang tu, dia pun dah nak cuci, cuci dah ikut. Nampak tu, kerjaan dia macam tu, mami aduk dia panas punya ni, jenis tu, akademi macam tu, cuci dah ikut. Karena kan orang dia orang kita ni, kalau dia ni dah dapat tu, tu kumpul kita ni, kita dah dapat kita. Karena tu, kita orang macam ni, jangan kat dia tu ni, sekarang dia orang macam tu, orang dia orang di mana, polisi, polisi ni polisi, jenis tu kan ni, dia tu nak kena dia orang. Besok ada pelajar macam ada pelajar macam mana tu seperti kambing, berikan kita angkut nak kawan yang diraih lagi tu, dia rasa kualiti bapa dan kau di sana ni, besok dia begini kan kena berani, amra bapa tu pada kawan dia, kita akan pada kawan kita kita pada kambing diraih untuk berdepan dengan kita juga bersyukur. Kau berasin, sejauh ini kita ada seperti ini sama sekali tidak ada bersyukur. Namun kita juga ada pada sejauh ini kita juga, namun kita juga harus kita juga sampai kerana ini kita ini tidak bersyukur.
Daraja Abdanna Debina Lattanif Mak Radio Sagale American Eddu Galatoma.
Kur Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammata United States calaqqisu sinif eessina.
Minister Imala United States Minister Ota Imala Biyota G7 Germany Ka Canada, Faransa, Germany, Italiani, Japan If United Kingdom Akkasumas Bakkabuwa Olana Gamta Europa Olin Taudan Gabasaret Enya Kana Chabinsa Mirgana Mumafi Chabinsa Afti Itale Serana Mumai Dila Dunya Nano Tigray Kan Ethiopia Kisatra Watamani Ratti Bahani Lalchise Yad Doch Makaba Waransit Bati Sarasa Dabre Yero Mumichi Minister Ethiopia Abiy Ahmed Ega lelan mat eraya tisat gray kesa jururat trawat leboda kanan ni cebulca tu redabil summa ummat tegray yukan abutin tay tarra busuran olan tumma serang kabacci sejuturan lol tota federala gara tegray tu bobasani boda Beyond G7 jet amanib sabasanin ajecha civilota yukan namote dan nung amne okara kunnamti salafi okara salarat tundaye geggesame halella tu addan basin geggefame funnam bukkisu jira tota tigray baka tota tigray ke sabalale fachuran qamon hundinu kanarra koftaban civiloto kan kanneni dannon qamne fitisni godamu akkasmas mirgidal namaf serri sadarka dunya kabajemu akamirkane sangafatan United States wailonishe Motumman Ethiopia kanneen miidhaalee san raawwatan akkatti gaafataman taasisuudhaan waadaa seene akka hojiirra oolchu fedhan. Koomishinni mirga namoomaa Ethiopiaa waajjirri koomishinara mirga namoomaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa dhiittaa mirga namoomaa qaamota hundaan yeroo waraansa Tigraay keessaa sana raawwataman waliin qorachuudhaaf waliigalanii jiru. Yakkaawwan raawwataman irratti qorannaa walabaa ifa galaaf loogii hin qabne geggeessamuunii fi kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan itti gaafatamoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha. United States waayiloonni ishee G7 qaamonni walitti bu'iinsa sana keessa jiran gargaarsa namoomaaf atattamaaf gufuu tokko malee akka karaa saaqan jechuun gaafatan. Lafa balleensa Tigraay walakkeessaaf Tigraay ba'aa keessatti haalli rakkoo atattamaa waan mul'atuuf waa'een wabii nyaataa dhabuu hedduu yaaddessaadha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiyeenya kana humnoonni Eertiraa Tigraay keessaanii bahu jechuun labsanii turan. United States waayiloonni ishee deemsi bahiinsa kanaa kan atattamaaf haalduree tokko malee raawwatamuu fi kan mirkaneessamuu danda'u akka ta'uu gaafatan. Ibsi waloodhaan baasan kun itti fufes hookkarri akka dhaabatuu fi deemsi siyaasaa lammiiwwan Tigraay keessaa dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa hunda biratti fudhatamaa ta'ee fi gara filannoo amanamaa fi deemsa araaraa biyyaalessaa bal'aa ta'etti geessu akka tolfamu waamicha dhiyeessa. Nuti miseensonni G7 carraaqqii gargaarsa namoomaa fi qorannaalee mirga dhala namaa geggeessamu deeggaruuf qophoofnee jirra jiran jechuudhaan gulaalanarraa ibsasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deemina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.